just a kiss, baby.
What's it?
For me, yeah. We zombie, we what a kuroga. Sasaba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako. Eti nije tuonge, unafama siara. Unanyona mikenge, unanyona mimifara. Sieni wanangu sieni.
Comic Slicer.